wakageuza wakasema yalopita sindwele yani Nyashinski, roho ya binadamu haitosheki yaki Ona mabinadamu wanageuka mahayawani Shida gani jamani
Hey, hey, hey
Pesa ndiyo haki
Hey, hey, hey
Jela ni ya masikini
Hey, hey, hey
Koti ni ya mnyonge
Hey, hey, hey
Shida gani jamani
Hey, hey, hey
Oh, pesa ndiyo haki Jela ni ya masikini Ay, ay, ay Koti ni ya mnyonge mama hey.
Nataka ni lewe Nataka nilewe ya dunia ni mengi sana nataka nilewe ya dunia ni mengi sana nataka nilewe
Aliniomba kura nikamwaminia Kajenga kitambi Shida ya nini Afrika Masaibu Yamenisonga sana Ongeza klasi Nataka nione giza Masaibu Yamenisonga sana Ongeza klasi Nataka nione giza Shida gani jamani Hey, hey. Oh, pesa ndiyo aki Ay, ay, ay Jela ni ya masikini Ay, ay, ay Koti ni ya mnyonge mama Hey
Nataka nilewe Hey, nilewe Nataka nilewe Ya dunia ni mengi sana Nataka nilewe Hey, nilewe Nataka nilewe Ya dunia ni mengi sana Nataka nilewe Hey, nilewe Nataka nilewe Ya dunia ni mengi sana
Tere, shida gani jamani
Hey, hey, hey,
tere Pesa ndiyo aki
Hey, hey, hey
Tere, jela ni ya masikini
Hey, hey, hey
Tere, koti ni ya mnyonge
Hey, hey, hey
Tere, shida gani jamani
Hey, hey, hey
Tere,